www.kwachadivine.com.
I said drop.
Uzani kira mkono Uzani tani zanzi komo hey. Pano wandisi ya choncho Diwe fake friend Fake friend hey. Fake friend hey. Fake friend friend hey. Fake friend hey.
Correct Unanditika kunditoluka Unaipula, unatukuka Kundi wala usandi kumbuka Kusiyo hala mutatola tumba I thought you my dog, I thought you my friend Nka pangila nji pretend Nka kuziwa pa den, unka kuiliza na usandi my stand Kumwe tachoka, tachoka, kundi kutazi Katoka, umaika, nakano maini
Oh no, unkaduza nikira nkono Uzani tani zanzi komo hey. Pano wandisi ya choncho Diwe fake friend Fake friend hey. Fake friend hey. Fake friend friend hey. Fake friend
Personali nzanga waponda pampondepo Wandise wela nga dichukepo Kakonda nga difule mundi chiteko Koma pano wasi ntanyengo ndiwe mpepo Unari wa boss Kumapeka nkani kumandi na miza ndiwe rado die Utasunga kambeni kumbasa kumadi nende kale Wawe you lying Suna ndipase kuholo ma sign Pito mbali mwaka kamba kuzaini Kwa uza dani zo foka zaini
Oh no Unkaduza nikira nkono Uzani tani zanzi komo hey. Pano wandisi ya choncho Diwe fake friend Fake friend hey. Fake friend hey. Fake friend friend Fake friend hey.
www.kwachadivine.com